E Haji made it.
Ni kweli binadamu tunasahau, tukila tukishiba tunasahau.
MQINT. Okay.